lamagetang kiphunyukile okibeni bengisebukhoneni benkosi ebangithandaza khona izinto ekhululwayo edolweni khona izinto eyiqaqekayo emthandazweni. Nami ngifike ngatshela uNkulunkulu ko wangizwa esulwini unaye
unaye kukuthanda
ungayeki mama
kukuthanda
izulu libhekile umaye
kukuthanda
lusengashintsha lolu daba sabantu bateli
kukuthanda
abantu bajikelile umaye
kukuthanda
uNkulunkulu ayazi inhliziyo yakho
kukuthanda
sangasizwa lolutho
bantu
bathembile bakulimazile ihlobo zidalilu wakhala kubani masuka kuJehova ungayeki sengashintsha sengashintsha loludaba sengashintsha wena ungayeki bashiwe ungayeki
ukuthandaza
masuka kusimakade yabalekela ushanephi ungayeki
ukuthandaza
qina jolweni mama qina jolweni baba ungayeki sengashintsha lesisimo kajungayeki
ungayeki
yaza bantu bakudalile